Izikronike zesibili isahluko 9 verse 1. Inkosikazi yaseSheba isizwile udumo lika Solomon yeza ukuvivinya uSolomon eJerusalema ngezimfumbe. Inehele elikhulu kakhulu namakamera ethola amakha negolide eliningi namatsha igugu isifikile kuSolomon yakhuluma naye ngakho konke okusenhlizweni yayo. Verse 2. USolomon wayiphendula ezindabeni zayo zonke, kwakungekho nto eyayifihlelwe uSolomon angayitshelanga yona. Verse 3. Inkosikazi yaseSheba isibonile ukuhlakanipha kaSolomon nendlu ayakhileyo. Verse 4. Nokudla kwasetafuleni lakhe nokuhlala kwezinceku zakhe nokuma kwezikhonzi zakhe nezambatho zazo kanye nabaphathi zitsha nezambatho zabo nesikhwelo sakhe akhuphukela ngaso endlini kaJehova akwabe kusabakho moya kuyo. Verse 5. Yathi enkosini, yayiqinisile indaba engayizwa ezweni lami ngamazwi akho nangokuhlakanipha kwakho. Verse 6. Kepha ngikholwanga ngamazwi abo ngaze ngafika kwabona amehlo ampheka angitshelwanga nengxenye yobukhulu bokuhlakanipha kwakho uyadlula udumo engaluzwayo. Verse 7. Babusiswe abantu bakho, zibusiswe lezinceku zakho ezimjalo phambi kwakho, zizwa ukuhlakanipha kwakho. Verse 8. Makabonga uJehova uNkulunkulu wakho, oyenamele wena ukuba akubeke esihlalweni sakhe sobukhosi ukuba ube yinkosi kuJehova uNkulunkulu wakho, ngokuba uNkulunkulu wakho wamthanda u-Israyeli waze wamisa kuze kube phakade. Ngalokho wakubeka inkosi phezu kwabo ukuba wenze ukwahlulelwa nokulunga. Verse 9. Yanika inkosi amatalenta ayikhulu namashumi amabili egolide, namakha amaningi kakhulu namatsha igugu, awazange abe khona amakha anjengalawo inkosi uSolomon eyaphiwa wona inkosikazi yaseSheba. Verse 10. Izinceku zikaHiramu nezinceku zikaSolomon ezabuya negolide e-Ofiri zaletha imali imugu namatshe ayigugu. Verse 11. Ngemi-alimugi inkosi yenzela indlu kaJehova nendlu yenkosi izikhwelo kanye namabhu nezingubhu zabahlabeleli. Akuzange kubonwe phambili okunjengakho ezweni lakwaJuda. Verse 12. Inkosi uSolomon yanika inkosikazi yaseSheba konke okufunayo nokucelayo ngaphandle kwalokho ebukulethele inkosi. Yayisibuya yaya ezweni layo yona nezinceku zayo. Verse 13. Isisindo segolide lafika kuSolomon iminyaka yonke sasingamathalenta angamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha egolide. Verse 14. Ngaphandle kokuvela kubahwebi nabathengisi, wonke amakhosi ase-Arabhiya nababusi bezwe baletha igolide nesiliva kuSolomon. Verse 15. Inkosi uSolomon yeza izihlangu ezingamakhulu amabili zegolide elikhandiweyo kwaba ngamashekeli angamakhulu ayisithupha egolide elikhandiweyo kuso isihlangu sinye. Verse 16. Kanjalo nezihlangu ezingamakhulu amathathu egolide elikhandiweyo amashekeli angamakhulu amathathu egolide kuso isihlangu sinye inkosi yazibeka endlini yehlathi laseLibanoni. Verse 17. Inkosi yeza nesihlalo sobukhosi esikhulu nezimpondo zendlovu yasinameka ngegolide elicwengekileyo. Verse 18. Isihlalo sobukhosi sasinezikhwelo eziyisithupha sinesabelo segolide esasinamatheliswe esihlalweni sobukhosi nemikhono ngalapha nangalapha kwendawo yokuhlala kumi izingonyama ezimbili ngaseceleni kwemikhono. Verse 19. Kwakuma izingonyama eziyishumi nambili ngalapha nangalapha ezikhweleni eziyisithupha okunjalo akwenziwanga komunye umbuso. Verse 20. Zonke izitsha zokuphuza zenkosi uSolomon zaziyigolide nazo zonke izitsha zendlu yehlathi laseLibanoni zaziyigolide elicwengileyo isiliva lingento yalutho emhleni kaSolomon. Verse 21. Ngoba inkosi yayinemikhumbi eyayentarashishi kanye nezinceku zikaHiramu kanye ngeminyaka emithathu yafika emikhumbi yaseTarashishi iletha igolide nesiliva nezimpondo zendlovu nezimfene namapikoko. Verse 22. Inkosi uSolomon yabankulu kunawo wonke amakhosi omhlaba ngengcebo nangokuhlakanipha. Verse 23. Wonke amakhosi omhlaba afuna ubuso bukaSolomon ukuba ezokuhlakanipha kwakhe. UNkulunkulu akubekile enhlizweni yakhe. Verse 24. Baletha kwaba yilona lowo isipho sakhe, izisha esilifa nezisha zegolide nezingubo nezikhali namakha namahashi neminyuzi okwenziwa iminyaka ngeminyaka. Verse 25. USolomon wayenezipani eziyizinkulungwane ezine zamahashi nezinqola nabo amahashi abayizinkulungwane eziyishumi nambili owababeka emizini yezinqola nasenkosini eJerusalema. Verse 26. Wabusa phezu wonke amakhosi kusukela emfuleni kuze kube sezweni amaFilisti nasemkhawulweni waseGibhithe. Verse 27. Inkosi yenza isiliva livame eJerusalema njengamatshe nemsedari, yayenza ibe njengemthombe ehlanzeni ngobuningi. Verse 28. Bamlethela uSolomon amahashi evela eGibhithe nasemazweni onke. Verse 29. Ezinye izindaba zikaSolomon ezokuqala ezokugcina angithi zilotshiwe ezindabeni zikaNathan umprofethi naseziprofethweni zika-Ahiya waseShilo nasembonweni ka-Ido umboni ngoJerobhoyamu indodana kaNebati na. Verse 30. USolomon wabusa eJerusalema phezu kwa-Israyeli wonke iminyaka engamashumi amane.
Verse 31. USolomon wayeselala koyise, wembelwa emzini kaDavide uyise, uRehobowami indodana yakhe, waba yinkosi esikhundleni sakhe.